potato.
Kimamba on the beats.
Pose.
Wanasema utakuja nikimbia, utaniacha. Wanasema utakuja nitesa, moyo utavuruga.
Wanasema utakuja nikimbia, utaniacha. Utakuja nitesa, moyo utavuruga.
Mami ungejua unavyonipenda, na mimi ninavyokupenda, tunavyopembelezana. Itabidi wa come slowly, wajiane tukipigana mate. Hapa tu ni mapenzi ya dhati.
Baby njoo nibembeleze, why kuona a man so good, a man so sweet, a man so perfect. Sija why kuona a man so good, a man so sweet, a man so perfect. Na nikiugua ni wewe ndiye daktari wa moyo wangu baba.
Kila unaponishika kama nimepigwa na umeme. Kila unapoondoka yangu dunia inasimama. Mapenzi yako yamenipa amani, kwa mapenzi yako sihitaji tamani. Bibi wengine hata sitamani. Basi my love njoo nikubembeleze.
Nibembeleze, baby njoo nibembeleze, nibembeleze.